waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waxaa geela markii ugu horeysay Australia la keenay qarnigii 19aad, waxaana laga keenay Hindiya iyo Afghanistan. Haddana waxaa lagu qiyaasayaa in Australia uu joogo ku dhawaad 1 million oo geela oo duur joogta ah, iyadoo la doonayo in tiradaas la yareeyana 400,000 ayaa sanad walba la dilaa. Laakiin hadda qof Australiana oo dhaqanaya geela ayaa isku dayaysa inay wax ka beddesho qaladka laga aaminsan yahay xoolahan iyo weliba caanihiisa. Mar ay Michelle Phillips gaari ka soo kaxaysatay gobolka New South Wales oo ay timid magaalada Shepparton ee Victoria, weligeed xoolo ama beero kamay shaqaynin iska baddaa geele. Laakiin markay ogaatay in la laayo geela duurjoogta ah, waxay dareentay inay u baahan tahay inay badbaadiso geelaas la laynayo. Intay soo qabatay oo gaari weyn ku soo riday, iyagoo iska wareegaya oo iska jooga duurka u dhexeeya South Australia iyo Uluru, Miss Phillips waxay soo badbaadisay 5 halaad iyo nirgahoodii.
Just the fact that these guys are huge and live out in the bush and people think that they're smelly and stinky. I just see them as
madaba xoolahani uu aad u weyn yahay oo uu duurka ku nool yahay, dadku waxay moodaan inay wasaq yihiin oo urayaan. Laakiin saas ma qaba anigu. Waxaan u arkaa sida xayawaanaadka kale oo xaq u leh inay si nabad ah ku noolaadaan. Waxay geel caanaha laga maalo ku leedahay gobolka New South Wales, waana qofka keliya ee gobolkaas ku leeleysan caana geel. Iyadoo hadda leh 8 halaad oo ay soo badbaadisay, ayay halahana u isticmaashaa caana ahaan inay ka maasho halka awrta ay iska daaqaan dhirta ka baxa beer ay leedahay.
It's a good feeling to know that we've rescued camels and when people come to the farm and they see them, they say that, you know...
Waa dareen fiican inaad ogaato inaad badbaadisay geela. Markay dadku noo yimaadaan oo ay arkaan geela, waxay nagu dhahaan shaqo fiican ayaad qabateen markaad soo badbaadiseen xoolahan. Markaad aragto xayawaan u baahan badbaado, waa inaad badbaadiso, ayay tiri. Miss Phillips ayaa si dhaqso u baratay sida loo dhaqo geela, iyadoo dulqaad badan u yeelatay inay barto geela inuu la qabsado mashiinka lagu liso. Maadaama geela laga liso caano aad uga yar lo'da, saasoo ay tahay waxaa laga lisaa 300 litir asbuucii oo dhammaan laga rukuntay. Taas macnaheedu ayaa ah in caanuhu maadaama ay yar yihiin ay qaali noqdaan.
A camel will produce an average of 5 liters, whereas a cow will produce 30 liters, and you'll milk them twice.
Hashiba waxaa laga lisaa celcelis ahaan 5 litir, halka saca laga liso 30 litir, oo weliba 2 jeer ayaa la lisaa saca. Markaas maalintiiba saca waxaa laga lisaa 60 litir. Iyadoo loogu magacdaray dahab cad, suuqyada caadiyan la geeyo caanaha geela waa Afrika, Bariga Dhexe iyo Aasiya. Inkastoo uu ku cusub yahay Australia, subag badanna uusan lahayn sida caanaha lo'da, macaamiisha Australia gudaheeda waxaa ka mid ah dadka ka soo jeeda Soomaaliya iyo Bariga Dhexe, iyo weliba tiro macaamiil ah oo sii kordhaysa oo iyagu u gata caafimaadka laga heli kara awgeed. 2006-diina nafaqada ku jirta caanaha geela waxaa xaqiijiyay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha. Jane Freeman waxay ku takhasustay nafaqooyinka cuntada, waxayna afayeen u tahay Dietitian Association of Australia. Waxayna sheegtay in caanaha geelu ay noqon karaan kuwa caafimaad laga helo.
It's high in protein, calcium and a key range of vitamins and minerals.
Waxaa ka buuxa borotiin iyo kalsiyum kale oo lafaha u fiican, macdan sida ironka kale iyo weliba vitamin C. Baaritaano horena waxayba muujinayaan inay caawin karto dadka qaba sonkorta oo cirbada insulinta isku dura. Laakiin Miss Phillips ujeedadeeda koowaad ayaa ah inay la dagaalanto waxyaalaha xunxun ee lala xiriiriyo geela, oo ah xayawaan ay aad ama xoolo ay aad hadda u jeceshahay.
They produce meat. They're part of our life.
Waxay soo saaraan cunto, waxay soo saaraan hilib. Nolosheena ayay qayb ka yihiin. Waxaan isku dayaynaa inaanu badbaadino xoolahan oo inta la qalo inta badan duurka meedkooda iska yaala ama looga tago. Miss Phillips ayaa rajaynaysa in dadka oo daneeya ay tahay xalka Australia ay ku badbaadin karto geela badan ee duur joogta ah.
Try their milk. That way we'll be able to save more camels because we'll need more camels to produce more milk.
Isku day inaad caanihiisa cabto, markaas ayaan badbaadin karnaa geel kale, sababtoo ah geel badan ayaan u baahanahay si aan caano badan uga maalno.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.